Banaga social media, omuntu yakirwa social media. Mwana bali ku social media mbalamusiza. Tuwabazanya basawe mikutu emigato abantu. Gisasanya byamawulire, gwe twalabira ne George w'Omwamerika. Bamuta bubi wabulabe bumutusosola nnyo. Abantu batamidde social media, n'abalala basula okwo tebakyebaka. Guno omugattansi bwe tutalabuke gutwavuwaza. Ate ekyennyamiza kireeta ennaku, ye social media obutatwawula. Yatugatta wamu abalimu empekeko n'amagege. Obasoma eggulire erifudde Kenya, omuyaaye n'asindika vidiyo ey'ebisiyaga. Bw'oyagala odduka ne babika mmeeya nga bwe yafudde. Banange social media, omuntu yakirwa social media. Senga sita mulembe kundeka, nandye sanyiye social media. Bannayuganda social media, twegendereze social media. Sipidi kwe tuvugira nda bannene, yandi tufuula ebimpemempeme. Omuzungu yakola social media ino omusango. Amateeka agafuga social media ge gandisoose. Nga bweyogera ebyakalebule, osibira mu kkooti n'ovunaanibwa. Wabula bannange social media eriko abagwagwa. Boogera akagamba kesisiwaza, bannange ensaana egenda luddawa. Abantu abakulu abalina enkizo ne bajolongwa. Wano Bishop Lwanga mwamusokola, ne mumuteekako pulesha bitagambika. Aba social media njogera nkakasa mwe Martha Lwanga. Abantu muvubye Museveni, lwakuba kale yazaala n'ekisa. Pulezidenti w'eggwanga nsaba tukomye okumumanyira. Yolaba muwala mpaka tikiro, kati ekitiibwa kya Buganda kiri luddawa. Neneewunya abantu abalina entobo ewalampa cucu. Banange social media, omuntu yagirwa social media. Senga sita mulembe kundeka, nandye sanyiye social media. Bannayuganda social media, twegendereze social media. Sipidi kwe tuvugira nda bannene, yandi tufuula ebimpemempeme. Bannayuganda bannange kyembakuutira, twegendereze social media. Bwe tugyesigama ejja kutubbika, kuba eriko abantu n'ebibokisi. Bavubuka mbasaba muddemu empisa, omuntu omukulu aba mukaddewo. Buli lw'omuvumu ojja kufa ennaku, obeera okwendeeza emikisa gyo. Sebbaale nze mpagira Museveni, kaziba kapo wa Bobi Wine. Bwe tusisinkana ate tulina ntalo, n'ebyobufuzi tebitwawula. Bannange nnyimbidde Museveni, kino ekikopo n'omuddaali nabiwangula. Kibuhabu bw'ogira ofuga, eno Uganda gy'ogijja ebali luddawa. Gavumenti nkusaba oteekawo enkola eyinza okuyamba. Ng'omuntu ogenda ku social media, waliwo amateeka g'ogoberera. Ekyo bwe mutakikole waliwo enzikiza gye twolekedde. Kati ebibokisi ebiri ku social media, kyemmanyi bigenda kunvuma. Ala w'amaanyi agenda bacapa, kuba ye yantuma emirimu gye nkola. Wamma nabuli akalula kaggwa ku wakawani.
Nze bulijjo nnonda Museveni, n'omuddaali nnakuwangula.
Kuluwa
leka ngunone kuliwa wali.
Oba tugende ne kololo tumuyimbiremu ng'alayira.
Tunaayita wa watakuumibwa, n'ekirala abantu ba wano bajjudde omutima ogw'effubitizi.
Kati katukeere nnyo abalina ennugu be bamanyi.
Mpulira ntandise n'okujamuka, anti ekikwata ku Museveni gana amazina agajja kunjabya.
Bino ebibokisi ebiri ku social media ebiwoggana, bigenda kwekaza naye nga tubikoonya akantu.
Dokita otabuse n'ebibokisi.
www.mp3ugandanmusic.com